nipate nguvu, ninajua wakungoja wanapata nguvu. Nakusubiri kwa utulivu, nakungoja nipate nguvu, ninajua wakungoja wanapata nguvu. Nakusubiri
ja, kama kuna mtu yuko hapa anamngoja Bwana kwenye jambo fulani, wewe mwenyewe unajua ni kweli tunaomba, lakini kuna wakati Mungu anatamani kusikia mtu mmoja anamwambia niko hapa na kusubiri. Kumwambia Mungu unamsubiri ni ishara ya kwamba umemwamini, ya kwamba hata kama itachukua muda mrefu lakini Bwana anakusubiri. Hata kama hujui ni lini atafanya, ukimwambia na kusubiri ni ishara ya imani. Na leo tuko hapa natamani kila mmoja uko na jambo ambalo unamsubiri Mungu akutendee. Inua sauti yako mwambie na kusubiri. Inua sauti yako mwambie sijachoka bado. Inua sauti yako mwambie nisaidie Yesu, nikusubiri. Nisaidie come on somebody. Inua sauti yako.
Rimo shatoronka ya mama masaka ya mamosa. Rama mama seketerele mosa. Rima mama shaka. I want to tell you something. Ibrahimu alisubiri kwa muda mrefu sana. And he is our father of faith. Lakini kuna mahali alichoka. Alipochoka akazaa mtoto ambaye ni mwiba kwa yule mtoto wa ahadi. Nataka nikwambie, stay there. Don't compromise. Stay there. Your ministry is not rising up. Stay there. Your praying is not happening. Your praying, it is not happening. Stay there. Oh my friend. Ah, kwa muda mrefu, and one day she went to the altar. She went to the altar while she was crying. Akatokea mtumishi wa Mungu kama mimi, akamwambia it is your time. And I'm telling you now, it is your time. And I am telling you now, Rekoshataya, it is your time.
Mwambie Mungu na leo nataka niwe mmoja wapo. Mwambie Mungu nimeona watu wanaokungoja umewapa nguvu. Mwambie Mungu nimeshuhudia kuna watu hukuwapa watoto lakini uliwapa furaha. Ah, hiyo ni nguvu. Kuna watu hawakupewa utajiri lakini walikuwa wanakula na kushiba. Hiyo ni nguvu. Hata kama hujapata Leo Mungu anakupa nguvu. Leo Mungu anakupa nguvu. Yale ambayo ulikuwa uwezi kuyafanya kwa sababu huna. Kuanzia leo katika jina la Yesu. Ile nguvu inatembea ndani yako. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Nataka tuimbe wote kwa pamoja. Huyo ni Roho Mtakatifu anaingia ndani yako sahihi. Anakupa kufanya kile kitu ambacho wanadamu kwa macho ya kawaida hawawezi kudhania ya kwamba unaweza kukifanya. Nikungojapo ninapata nguvu. Anasubiri lakini hana utulivu. Inawezekana kuna mahali unamsubiri Mungu lakini hauna utulivu ndani yako. Mwambie Mungu nipe utulivu. Mwambie Mungu nipe utulivu.
Ninajua wakungojao wanapata.
One more time, tuimbe tena.
Nakusubiri, nakusubiri.